okulira emisango gy'obutemu egivunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyuma agambibwa okusanjaga abaana banaakuzzeemu leero eggaba gy'agambirwa okuddiza emisango. Kkooti ewulidde obujulizi bw'omusirikale wa poliisi Detective Agre Mpamizo akolera ku Kampala Central Police Station ategeeza kkooti nti mu kiseera Okello yakwatirwa essimu ye yali eyiseeko ensimbi za mobile money eziri embukadde mukaaga wakati wa Januari nenga bbiri omwezi guno. Pamizo agasseeko nti ensimbi zino zaava mu bifo eby'enjawulo okuli akawunta ya banka eya Okello, endala zaava bweru wa ggwanga n'endala ne ziva ewa Gerard Tumwine. Pamizo era ategeeza kkooti nti nga bbiri omwezi guno Okello yakuba essimu emu yokka, kyokka yagikubira poliisi ku ssaawa 5:25 era yamala obutikitiki 39. Kinajjukirwa nti Okello lwakuba essimu eno lwe lunaku lwennyini lwagambibwa okubanga lwe yasanjaga abaana.